ebyensi bwe bityo yumulokite mikwano bwe kityo nze bindemye okutegeera kuba jjo tegesibwa n'oyo gw'olina yawakulimba tomwetekera n'agamanyi omugamba abikke bujja bwe namwe baganda bange sibalimba nze wenkulidde njiza omuntu biwummule bireke ebyensibwe bityo giwummulokite mikwano bwe kityo nze binnemye okutegeera kuba jjo tegesibwa n'oyo gw'olina yawakulimba tomwetekera n'agamanyi omugamba abikke bujja bwe nankwe baganda bange sibalimba nze wenkulidde njiza omuntu emikwano si gyemibi naye obujja yettabu oyo gw'oleka kasiteeku akatono nakyo kimukaabya songa tetwenkanenkanenka buguye bwatyo bwetutunda buli omu n'omukisa gwe guno gwa mbwa guno gwa mbuzi omukisa gw'embwa tegwisa mbuzi malagala tebatukomya baba n'abantu baffe wigira obasembeza yebakwogerera akakambo kekwa kumesibwa okereepo bye bakala anti baminwa gyabwe wabula katekisawo ekidduke olwaba babi talante tabwiranga nabanzaala wadoti nyo nabuuza seeki muganda wange yaŋŋamba wummula nti baleke jjofra bakufuma kubanga be baganda baffe ogereepo bye baagala anti bamimwa gyabwe baleke jjofra bakufuma baganda baffe bogere bye baagala anti bamimwa gyabwe baleke jjofra bakufuma kubanga be baganda baffe bogere bye baagala anti bamimwa gyabwe baleke jjofra bakufuma kubanga be baganda baffe zinkugamba tyanga omuntu mugendekompola talina kisaayiza kikulesa nsonga tekungulwa tuvaamu muggo gye baagala anti bamimwa gyabwe baleke jjofra bakufuma kubanga be baganda baffe abalya mmereo nga basukka omulya mmere nga wadabu wanakulaga ka smaila kakabenje nga yali kubangira okufa bwe batyo omuntu gw'olisembeza n'osuzanga ense mufundiridde kyali kuwa okukusima mwangu oyo ali kuyengera obutwa bwe batyo bwe oyo gw'olikwatira ensimbi zose bonoowola omusika omukono wawulire nti ogudde kabenje olabe agensanafu ku lugendo omuyo n'ategaoyo gw'oyita munno ogw'osindira sebo bwafubo naawe gw'oyamba naba bwakubunya uganda yonna tyo yasigadde kuba kondo kwa jino chitono na ekale mama.
Mokele, yema okala, chiba mima chabwe. Na ingejo suwa kuma, kubanga beba kanda base.
Se mungu ye musuba wange, seta kenga, nalimusibe katindaba. Nalikatoka tinguze kweli.
Mokele, yema okala, chiba mima chabwe. Na ingejo suwa kuma, kubanga beba kanda base.
Chitono nyonyo
leo Jemakala Achiba mimuwa chabwe Nalikecho fula wakuma Kupanga beba kanda bafe
Nzebo indabe chisingako Abilese yari singako Iyo angirambi kutemu Sika fila mwelele
Okele Jemakala Achiba mimuwa chabwe Nalikecho fula wakuma Kupanga beba kanda bafe
Kula basi chayo lambwa Kukuja kunga ya mapingo
Mokele,
itangule mwana wanga
Chiba mimuwa chabwe Nalikecho fula wakuma Kupanga beba kanda base
Siku yenda linga jise Yenda linga jise Lanze kula basi chayo lambwa Kukuja kunga ya mapingo
Mokele, itangule mwana wanga Chiba mimuwa chabwe Nalikecho fula wakuma Kupanga beba kanda base
Kupienda lina jise Kupienda lina jise Sichayo lambwa Kukuja kunga ya mapingo
Mokele Jemakala Achiba mimuwa chabwe Nalikecho fula wakuma Kupanga beba kanda base Mokele Jemakala Achiba mimuwa chabwe Nalikecho fula wakuma Kupanga beba kanda base Chabwe